nasikia majogo anawika. Watoto Tanzania, leo tumeamka. African Kings Tanzania, moto huo, moto huo.
Welcome Tanzania, peace and love, amani na upendo ni msingi wa maisha bora na utawala bora. Tanzania,
naipenda Tanzania, karibu ni Tanzania, welcome Tanzania. Naipenda Tanzania, karibu ni Tanzania, welcome.
Naipenda Tanzania, nchi yenye amani, ni kitu cha kujivunia. Nawatangazia utu wetu, utamaduni wetu, ni msingi wa umoja wetu. Tuna vivutio vingi sana hapa nchini kwetu,
na leo tuvitangaze.
Za wanyama Tanzania, Ngorongoro, Serengeti,
Mikumi na nyingine nyingi.
Mlima mrefu kuliko yote barani Afrika,
Mlima Kilimanjaro, huko Tanzania. Naipenda Tanzania, karibu ni Tanzania, welcome.
Oliver, an African king, kuwatangazia utamaduni wetu Tanzania.